kabla makaburi kwa kaburi, kabla sura kitabu ilikuwa njili na zaburi. Kipindi kama vitimbi na kisuli suli, kabla Will Paul sitolia na Gloria Mulia. Yeah. Mpizana na niwinda, Mungu ananilinda, dua za mama zinafanya kuna jambo linashinda. Ovu yanapingwa kila napotunga, mnyama mkali ni simba ila pia wanga na kinda. It's about time hip hop ku own hii title, no bongo flavor, no genge, no kwaito. Hizi city sound ziki sound Niger, Kenya tuna Niger night, hakuna Kenya night Niger. Oya Buddha, yuko wapi Caesar? Vigeti kala mashaka mesa ukula pizza. Wanauliza kila show ni kitimba, hivyo ni freestyle ama una flow na unaimba?
Tulifanya sababu ya love, tukuextract tuambiwa sante. Tunavunja mlango, wanagoja tubishe. Kama noma basi itakuwa noma, lakini sisi tutakoma. Kama noma basi itakuwa noma, mbio tunasonga.
Usinite mkali, flow ni asali, mini jabali na nimetoka mbali na bado naenda mbali. Bado nasaka mali kwa fani na dai mani. Nina imani kuwa nitabadili hali ili niweze kusaidia washikaji wote nyumbani. Haijalishi nikiandika ama ni freestyle kichwani, na keep it 100 so hakuna machwani. Unaweza nipata ghetto ndani na majamaa tukijadiliana mambo fulani, kama nani ndo nani kwa fani, nani ana vina, nani ana punchlines, nani ako na two jina. Niko yellow line full speed kama cheetah, kama cheetah. The main chick and I never cheat her, cause I couldn't wait to meet her. Now I have, I never leave her. I don't know if she know I need her, but she know she need me. Sometimes she act needy, sometimes niko club, sometimes me talk young Jeezy.
Tulifanya sababu ya love, hatuku expect tuambiwa sante. Tunavunja mlango, wanagoja tubishe. Kama noma basi itakuwa noma, lakini sisi hatutakoma. Kama noma basi itakuwa noma, mbio tunasonga.
Wali expect iwe fupi, maneno za leso tuko kokoto si miti. Mchezo za lego mimi sifichi visiti. Niko ligo, get high na fuata maandiko zima umbido. Wanatisho na baruti je wakiona mamluki. We see goalkeeper unashika hande, yudisha na jamaa first time alikula siro ni aki wa adult. Can you feel my pain? Ushindi kwangu ni desturi, kwako ni sabuni. Wawe levels a helicopter ama na vumbi kwa malofa. Wanasikiza ni kiropokwa, rhyme book iliokotwa, damn side, Pandora. Wengine wanasikiza opera, wengine kwa power na order. Nikiwa na long day, nakumbuka shote, verse kwa Bible. Jesus rap, nini mgospel, nini niogope?
Tulifanya sababu ya love, hatukuexpect tuambiwa sante. Tunavunja mlango, wanagoja tubishe. Kama noma basi itakuwa noma, lakini sisi hatutakoma. Kama noma basi itakuwa noma, mbio tunasonga.
Unasikia jamaa, aita jamaa Dandora Julian.
Miaka mingi Julian.
Umeoa vibaya ajabu. Amemaliza man.
Alafu na Gevos. Yes, yes, kia namba nane.
Kama kawa, kama dawa. Na kweli kala moto. Kweli umeua kaka.
Ya leo kali bada.
Kala moto. Mswahili. Full typical 100.
Kenya stand up, how is it? Yeah, asante. Darasa limeisha. Funga kitabu. Tutaonana kesho.